zile futhi ngonile izangoma ziyawaka kamafindo izile futhi ngonile
zile futhi ngonile izangoma ziyawaka kamafindo
sengizwile futhi sengibonile
Zile futhi ngonile izangoma ziyawaka kamafindo
Zimnyama Zulu messenger zikwenze njani manje
Kwabhula izangoma zathi mkhulu sekhaya
Zimnyama seyishaya umlabalaba
Kwabhula izangoma zathi
Simnyama Zulu messenger zikwenze njani manje
Kwabhula izangoma zathi mkhulu sekhaya
Simnyama seyishaya umlabalaba
Kwabhula izangoma zathi mkhulu sekhaya
Ezami inkinga zaqaqwa isango Ezami inkinga
Zaqaqwa isango Ezami Zaqaqwa isango
Ngomu
sechewisa
Ezami
Santa Claus, Jesus.